New Empire Music.
It's fabulous, the track.
Leo naandika hii barua, popote ulipo tu itakufikia. Leo naona umuhimu wako. Hey yeah. Hey yeah. I feel so lonely, baby. Najua thamani, baby. Ya penzi lako.